studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
altinere noga e jena e lewru janvier jena yamde soki do studio tamani miden tawa le maison de la presse o bomoko do jottinono do kabaruji do mar way kal konko no mu jiro wonto bonki jambeto grabon competitive de gube jardin ko be de be jahata be be de bonandaji di ka sen lesa halidi ni kanyele wudledi ndi le yonta jappi nonde ko buri himbe le chapande joyon keddi le dido bonandaji dunke ande wobbe kolliti do la fu ko be gader dido golleji sona dadi lamo wonde yeltin fifa kolliti de kambe ko mabbe ebe ton kanko hore de lendo Ibrahim Boubacar Keita dum lati sababu so o wadi balde tati rende le leedi ndi o wadi noddango fewde e lamo kobbe fu pewte no dido titalaji ngori nyalo mo hande no kambe jengino murtugo gombe leleji meden dibe kolliti wiide wattu jono murtere mabbe de timmi bete hande do be kan nattude e kalaasiji di tobbe jenaay de be dartanode be bi tobbe nay de fu kuncenaama hore sekirab di wonno sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di bismillah modon e hebaade won deseje gonde leleedi madin di fu altinere nyaloma hande de do deseje fu garan gatte hakkunde di do kabaruji lamo hokki dun ciagal ko bonandaaji di gaddi leleedi di so ko buri himbe le chapande joon keddi leedi do bonandaaji alan kenya dum mititeden wiide wara warto goto habbi hoore mudum bombore nanni nokko no dirtedo menaka dun latigi sababu so militaire ngabe nayon be mali be keddi le hen dunke ande wobbe ko litido wala fu ko gube terroriste de gonde wadde di do golleji sona dati di lamo wonde yaltinde di fa kambe ko mabbe ko litiwide ebe le o do nokko hono wori Muhammadu Samaseku
boni yuwaru sumpi menaka maduno tubakoro nokkuji kewdi ngoni di jadi ko be ngadi bonandaji e mudun yontere jabbide de ko buri chapane njo yimbele kabitibe kanye civil en kedike mudun e lewi Mamadou Diawara dunke kabar denagu e do jadi ko be nanjidi matede der wattu mo imadraj kewdi nangondi wadede batte mabbe ni mina wiide be do jadi ko be nangondi hulitinde wiide wonko be bawi hulitinde no wiide fay garangal gubal kabitibe G5 Sahel madun heja golle humaningo kabar denagu wuddu leedi malindi e be dar nokkuji de e be dun e sago mabbe e be jukti fa hande dun udude ciudi ecole de fay burata balli tati won ciudi ecole udadi der region Mouti boya ko beedo yimbe le dargi der auto bangi mayo go kuritinde yite do gouverneur Mouti hakke jabbe jetti be pidi yade ton fa do gonden do fay goto notaki be
reaction
holiti wi dan hani kabati be leedi mali be mbaylta sifa wolde mun en e kipoyo do beedo burata yawde der hun tangul hore golleji ngal do gubal hertangal burata dun mujjude so ni kinnaki on don nokku o beedo ngona fi ngotobe bonnondaji mun en denno kabitibe am be tinno fa hande jukitaade gulleji mabbe di deejere hotataaga fi der wuddu leedi malindi ma nokkuji guddi so ni be kinnaki kabar mudum njaabe kipo do beedo fa don nokku be ngoni ni mila wiide so ni wonna nombe gulliri kabar mudum tidan san bangi goddo dun holiti wiide taade fi der gulleji talkur jam e dawrandu na sambina bonnondaji kewdi sabi e lewi mako deedo gube jaadin ko be yiltoto no muyiri so ni gube kaptoje de fuf dakaka
kanko Ibrahim Boubacar Keita wajibu sina gede de fu dokkindire juudo pewto no gube terroriste en de gorri dido kabaruji o hokki dum wakande mo yottino boni de bonandaay di ngadno tono soko buri himbe le nogo yam keddi le hebe leedi malikani e leedi Burkina Faso wakande mobel mudden yabbono ton bombore kedemo kanko ibe kaw ko mo sifi yerube amen gombe to ortem to do faccitango Muhammadu Samaseku
boni yeah sumpi
kanyan boni hande sumpi ko dum fuf beedo jeli wadde so wana sabbide kudunali e kanye imide hakkilaji be leedi ndi dum woni yela be do jaadi ko be be anda wiide mi ngana fi yimbe le be mbawata hulbinde mi ngana fi lamu ko be be mbawata hulbinde fami njigita ko woni imade amen de do imade woni darnade du bawde amen kala ko woni denago leedi ndi e be leedi ndi sayin ko be tinni be sonne njeli be wurde ele jam e denago kamba dum mi ngatan hakkilo kala ko politin ko be leedi mali kulitata bangal mudum politin ko be pambo wiide dum wona fi kabaru neddo kay bur fuf kabaru denago leedi hurdi yoni ko ndanten no wadande leedi ndi imadraji wadde di fewde jaadi ko be no haniri
se krab so ngabbi do be malame ande ngal odon balni tetton mi joju modo no noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi kanko keɗaade France 24 kanyi RFI no dirteeɗo Anthony Foucha holli tan wede wattu juno yoppo nokku o sabi de won halaji dimo hali e bema andi de min noddirto do Twitter de ko mo hali ton ko suudu ministre humnino kabaru journaliste le nokko holli ti widdi do golleji gasa be bi hidu o do suko jokolle ko foti ci le kurde be gongina mo dal hono di do golleji dimo watta watti furum musinga be jenginobe wonbe leedeedi meden di murtere mabbe de timmi nyalom hande o altinere dum won tiagal ko be ngadno lewru e be juppuno kala siji di be kwaliti wi tobe jenay de be dartano de wattu juno tobe di de fulamo huntini dum hore kede mo kanko non dotet amadou kulbalo le fedde sa gonto ne musinga be gobe leedeedi meden de woni ko mo sifirdo hen do fotti tango muhammadou samaseku
ya les accords qui ont été signés pour
ko juno ko dewral hebama kabaru juddiji amene kanye jogola golle amen goni kuntina di hore no fewiri talki kewdi min jogi bangal dalilaji di kanye talki kumani di kabaru sariya yamiroji di do siraji di fuf gollire yalla himbeji pawidi do juddiji kala e meden ngatane hakilo di do siraji latto sababu minan jangidobe ngada imadraji e do inde golidi be amen be dum woni miijo amene do go habbo latto go sababu alhali ngurdam jangidobe kanye golle mabbe kuntina hore so alla jabbi jangu wattu 7h jangidira de fuf puddan golle
hollitinde wiide dum woni yambere de be noddirta do haabe wonbe leedi meden di o banya hollitande de do yambere kimni kenya do bomako do wakande timmanonde be bi ko yata yimbele udina chapande no yom gari hawrtinde lengal do kawrital yogay halaji di fun jowi kono fina tawa haabe wori leedi di kanko noddirta adama dolo burdo andirede adama day ko mo wonno lengal do kawrital dum woni gote jili do ton hakkunde journaliste gombe do studio tama noddirta maryam keto yide o do suko jokolle wonko sifido hen kede ko mo sifido hen do foccitango muhammadou samaseku
badan kawtal gotal ogo bonya dadalimo adama dolo lolirdo dayku yo neddo leedi kodwar mo aslu mudun yo habe ko bingel malinke jodeedo to kodi wartun o do artiste mo golle mudun yo yewtinde yimbele yebaki fi aslu mudun
j'ai été élevé
le fina tawa juttido habe woni ko mi enta e mudun den yo joganade teddengal kala mo ngundi le ci ko am inna woni bamudo kan yaade der leedi habe tagal mudon wattu mo gonnomi e 3e ane wadde ton liberté vacances di cakite am yaade der leedi habe dun yo ana wara hitande e feccere
nay demi j'étais au pays du gon
le wi kanko adama dulo o garangal makko der ngaldo kawrtal fina tawa habe holta nafaka mo jogani kabar mudun sabi holiti wiide ana hani no anda ko woni yalla ana heba hinade jangu mudun
on vena aussi à ce festival
wardé ngaldo kawrtal yo holitinde ko min goni jabande dun no fina tawa ji amen dun woni rutade e hakika sabi kala andudo do iwata majjata mo anda fi do iwata woni majjudo denno mim majjaade fi mi andi do iwami mi wawi dun hinnade do njahami
et je veux savoir où je vais
holti wiide dun fayso mo leedi kodo wartu kanko adama dayko o na humpito no fewi do kabaruti allahji leedi malindi e leebi makko nokku haabe be mati sanne ido ti allahji
s'il y a un peu
won nokku re ma dun yimbele matube sanne kabaruti allahji leedi malindi yo leedi haabe sabi hitande fuf ujinaji turusi en njaha non der ido nokkuji ka batte wayde denago be nguti warde joni ngal do kawrtal humtana hore on don nokku odun denno yimbele mbobe non yaade der dido nokkuji haabe be na bawi jati nawtrade ngal do kawrtal yalla be njalta yewende yambireji dido nokkuji haabe adama dolo lolirdo dayko woliti wede mo gikani sanne jangu leedi malindi o mo yeli dun yo lam ko be ngada bodde mun en fuf yalla leedi ndi na hewta jam e dawral
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe, studio tamani.
Sikrab ndi hen jewi yen law du woni en le kedde leedi ndi kasen en puddiran do kajolo do be bi asawer jabbi non de kawrital mangal fuddi ton yimbe lebe iwri leedi mali leedi ko duwar kany e leedi Burkina Faso be gonde wadde ton gal do kawrital balde didi jowi gal no kabaru demal wori ton kany bibbe jalo lanini be gal do kawrital fedde wonde ton de no dette appe kamde seguru do ngardam faado kaydo be kolitiide projet keso bangito noddirado passe ya nyalo mo hande no o do projet be ngaram be jewto yalla hono roobe be kani wattirta koyde mudu en kabar no tud dogotoroje de ngordi ton projet warantawed le lamu kaysi kaso kany e seguru be majjun be kolitiide dum fedde Canada wonde le leedi medindi kany humini dido golleji seguru do garanti minirem faado seguru do fedde bureau amir en wonbe tombe dum juddinama dum hollama tuddi lamu gondi ton dido le majjon be koliti wiide koni faana o do bureau faabe jewto nyalawma hando yalon ben kan darnaade kabaru basiji ngado to hakkunde jamarde wattu fu o do bureau yimbele noga en jaddom goni e makko kanko no docteur Oumar Togola kanko ardi dum sekirabdo akaditen bete hande kabaruji me bibbi mi jouti on sanne hedaade hejuji amen ka fande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam.